What's up, good people? It's your girl, Ivy. You are listening to Gangetone Radio.
Black Market Records.
Niaje brother na hope unanikumbuka mini ex wako tuliachana kama miaka sita labda jashikanisha juvenye nimekuwa ka super au habari gani naona unakunywa machupa
still kutie arif aman kutie morio sinitake taje na diva ona tanye ili kukumanch nilikuwa nasikia fiti lakini nilisnap kukupas kwa hivyo zidi
sina noma hata cheki nimekuja kwa kikisha nikikutoka ulikuwa fiti se cheki umelalisha
melalisha cheki squeezy hata wesi keki sezi kuita sister jung kama uko na cheki
una luku mamorio wako wote ni mashukisha kwanza usifanye nichapishe pombe na ninunue
nimekuwa pedi wako cheki squeezy seti hapa kuna sare wale utakula bare ulinicheza ati tulikuwa ngandenga
siku kucheza wewe ndo ulikuwa jealous nakumbuka ulikuwa ndo unanipiga
nikukubuza juli kwangu umenifika ulinicheza ati tulikuwa ngandenga
siku kucheza wewe ndo ulikuwa jealous nakumbuka ulikuwa ndo unanipiga
nikukubuza juli kwangu umenifika
sikutasi zwako na sivako
mi hata sinaga sista kula vako
basi suke arifu yako juu ya tako
tunakujua spam donation ndizo zako
una dinam nai cha pesa sio zako
Johnny heri kwake kuliko kibanda yako
wesi men kwake wewe ni mpango wa kando
taki kashasha wewe shughulika na mambo yako
naweza suka mtasi zwako na sivako
mi hata sinaga sista kula vako
basi suke arifu yako juu ya tako
tunakujua spam donation ndizo zako
una dinam nai cha pesa sio zako
Johnny heri kwake kuliko kibanda yako
wesi men kwake wewe ni mpango wa kando
taki kashasha wewe shughulika na mambo yako
ulinicheza ati tulikuwa ngandenga
siku kucheza wewe ndo ulikuwa jealous nakumbuka ulikuwa ndo unanipiga
nikukubuza juli kwangu umenifika ulinicheza ati tulikuwa ngandenga
siku kucheza wewe ndo ulikuwa jealous nakumbuka ulikuwa ndo unanipiga
nikukubuza juli kwangu umenifika
nikuja kwako bila tikiti nilikuwa gan mechizi minde mkadogo kafiti najua kutafuta ganje buche kilu kusafi kujibamba na marafiki ongezwa maji morio ntalipa na upunguza kiburi
Kaza chura kuka ruka squeezu napenda miti zibo dishe me lose weight Endo kafanya kizu nko me evolve kwa mebeba cheki squeezu meisha Tungu visa chujini na tunu
What time is it ndo nafika home?
Nilikuwa kwa bed
Ati bed
Eh baby bed kwani kuna noma?
No umelewa
Sijalewa
Umelewa
Misijalewa
Basi niambia perfume gani unuka harufu ya chrome
Wacha ma
Black Market Records
What time is it? Ndo nafika home.
Nilikuwa kwa bed.
Ati bed.
Eh baby bed, kwani kuna noma?
No umelewa.
Sijalewa.
Umelewa.
Mimi sijalewa.
Basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome.
Wacha maishu bora sijakuomba pesa ya kumochoa naweza tu vile na die si nipiga wera poa.
I am sick of this, I thought utatulia nikikoa.
Nikatulia wapi si wendo limba sharani sheria.
Akia nani? Na katumeja wala sisi. Niliambiwa na mamore ule sumbuo sim ring. Na just single za mneti online kazama kwa ishi. Cheki sayo na kunya kuliko ngamia za
Baby umeanza kunitusi
Ena uwezi kunisho
Umeanza urazi na ulaganji neza tosha kuni please
Kuku please akia nani sasa umeanza kukua mdip Unajua pride ya mwanome ushukia hapo ndakufit
Utani fix dume suruali jisquizi weni beach
Na nita bitch
Eh bitch usijaribu kunisil
Hapa kwangu time ya kuingia kome chelewa nisi
Na hapa kwako siko shule baby give me
na
some
peace Na nakushomi siku die die zina siku die die tena
Time time tina mina die die hella
Kai kai you must be a dumb dumb fella
Die die nigga mini die hard
Ati die die zina siku die die tena
Time time sina mina die die hella
Oh my you must be a damn damn fella
Die die nigga mini die hard fella
Baby boo I'm sorry I'll never hit you again
Why you lying you promised to be a man but you are
Unajua na kupenda kora mingi ndiyo uache
Unafika gama nane ama jumini mwanamke
But mbona sasa urudi home usiku komelewa
boo So lazima nipige simu uniambie ruhusa ndo nikate
Okay okay swache vita tukwe kama the bahati
Kifuniko ya gas ni rahisi kufu
Kasi mapenzi ya kina, dewa Jesus wa mere
Ndo uwanze kunililia, hizo vako sidai
Ya mulamwa,
hiyo sitani
Simba na zuchu,
ufiche nani,
basi mjukush
Wesi mfani,
na Will Smith Na nakutwa mina kudaidai, mina nakudaidai tena
Ai, ai, nigga, wendo
What's up, good people? It's your girl, Ivy You are listening to Gangetone Radio
The sister kupanga
The sister kupanga
Now kinpea number
Kinpea number
Bate network blunder Boss Joy, you're the wrong number.
You're the wrong number.
You're the wrong number.
You're the wrong number.
You're the wrong number. mamba.
Mentality ni mamba.
Na quality ni wanga.
Quality ni wo.
Kilami ni Yolanda.
We want something.
Patapi tatnya kibanda.
Chapa if I'm in it.
Big boy Missy Fambler. Major League Wapi Tambla. 22 bed gambler. Mrenga nayo Wrangler. Kamati nayo Bankrupt. Flow nayo Anthrax. Tua nayo Kansas. Ego kamja the campus. Kikudis zero comebacks. Get money, that's the mantra. So next time you see a gangster, then you already know the answer. Wrong number, boss, I'm Rob Landa. Most, I'm done pops, na ops, ni done danda.
Yeah.
Na cause drama, shows, mutos, mkwanja. Force, ya boss, kamba, dos, ni mobwana. No manners, block, min top scammer. But still corporate, can't go job scanner. Taifa leo, la drum, na low standards. Don't me jam, but bro, si wrong number.
Kauja jipanga.
Kauja jipanga.
Then sister kupanga.
Then sister kupanga.
Now kin pair number.
Kin pair number.
Kupate network blanda.
Boss.
Johnny wrong number.
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 Johnny wrong number. Johnny wrong number.
Johnny wrong number.
Johnny wrong number.
Johnny wrong number.
Johnny wrong number.
Johnny wrong number.
Johnny wrong
number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Johnny wrong number. Niko na yangu naona tukikatiana. Staki ngori mob, staki go, staki kasi ro. Skuji kasi do, kasi ndom, nafanya na float. Staki ngori mob, staki go, staki kasi ro. Skuji kasi do, kasi ndom, nafanya na float. Siko na tianka ingia chinje. Bake, pia mabop, yezi kafanya ni change. One dead, never me, najwa kushi na wase. Sanse, na mpes, kata ni mize. Chinja chinja maliza ule. Finya finya ndo ni smooth mwere. Screen clear, lazima itoche mwere. Sezi ya chana na ea ende. Niko stupa nasikia, lakini sikuwa. Nasikia poa nikienza kukohoe. Na kukalika wakitu wana wanajiondoa. Kudu mcheki ngoge kwa shanda kutoa. Sini mabuta kwa bizi kwa babatu na wanyoa. Lukudiriba tisho ya madoa doa. Na mkua kinikisi ndo na boa. Kani meja mchaleke linidigida menondo na mkua. Rivyo mebasuka teki na overflow. Kani videvu na rusha kata iso. Malini choni lakini kata iso. Zindo wale tulichora makula kwa blackboard. Zizi metubil na kuna moro asi. Di weni palo metupim. Bado weni pi. Di kona mbling tatu moja ndeko na resi. Di cheki chua mgia chua mkaribu o bi. Di na.
Peleka, 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 pe pesa kidonda. Cheki demia kona kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akama mana sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Na kusanyo na kali real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life.
DJ Tantrax in the house.
Hapa piki meja kwa darai. Nena clap, nena clap, nena clap. Nena clap, nena clap, nena clap.
Maisha fiti na marafiki tunaungua.
It's a month of love, guys.
Najua mziki lipi basi nipipi nina ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndoyo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunanua. Biji jasho ndoyo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo neza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 nina wapita kaza naska. Nikuanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifania vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza.
What's up to people? It's your girl I you are listening to Gangetone Radio.
Kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa tano. Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake wa tano. Nikamuomba kanio, namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number, number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushoana. Tushoana. Ndo tushoana. Ndo tushoana.
Na lopepo wa bahari alinipita kama meli. Ana yumba yumba kidondo sa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Hapa ni kani bona ukoloni. Jina ni gani akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi mbio
aje.
Taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana. Kitania tutachana. Mina yeye tumesha ivana. Na ichapo siku na mchana. Yani na manisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye. Sami tunaye.
Tushawana.
Tushawana na yeye. Sami tunaye.
Tushawana.
Tushawana. Tushawana.
Tushawana.
Pesnia, 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 zebeko, najisikia ka, najisikia ka, echo, juna keep it zero distance, zero distance, juna keep it zero distance. Zero distance.
Venye akopiki tunafunga blinders. Demni macho chongo namba ya eyeliner. Bad to the bone na mfupa ya Christmas. Mechi siku tatu tadhani ni Easter. Ukona venye una shake maintain momentum. Niko na low momentum. Venye una weni na nyongeza momentum. Uko na Rolex na una vako za Kikasio. Puna milia John na Megan the Stallion. Niko na anaconda slick kama Python. Alejandro 2.26 icon.
Pesnia, 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 Zebeko. Najisikia ka, najisikia ka, echo. Juna keep it zero distance. Zero distance. Juna keep it zero distance. Zero distance.
Nairobi nyama, elite. Picha tunachoma tuki, edit. Venye na wabeba nkana kunya creatine. Na mafala wa membrane kama ndazi ya canteen. Manzi wako mimu yeta maiji. Tulijua na tinda mulijua na IG. Akiwa kwako anadu IT. Akiwa kwangu anadu tingo za taichi. Bosi ya smile anatoa panti. Na watoi wake sahi wanamuita anti. Unakula L, akidunga maiti. Stories zako anaziruka kana cheza kati.
Pesnia, 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 Zebeko. Najisikia ka, sikia ka, najisikia ka, echo. Juna keep it zero distance. Zero distance. Juna keep it zero distance. Zero distance.
Nikankona na usia mwaka mwaki kwa kila mse hata nipea ias. Kikujania na sijuinia na kufagilia sifia jodunia uwasfia. Wanasifia dobe kwa ngwiki pumo kwa pioneer. Sezi wakari wakidandia karia. Drip kama tias za vibes cartel. Fisherman nimewashika kwa net side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chipa kaburi big pride. Real life kakipindi east side. Suicide kudigiza east side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chimba kaburi big pride. Real life kakipindi east side. Suicide kudigiza east side. Barea right. Ukiziwa na beast kuhusu rice. Kachengerere kusumbua ndo na kutight. Combine dupu mkia uenda adina line. Juu ya nguo zimeshika ka skinny jeans. Ufiki iligi kama ufikiri. Waezani so ubindo plan B. Eliminate kama usaidi, 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 usaidi. Tonga kanda kanda weni pick. Nina track chura yako na sime datini dick print. Tomengia chupa jugusta lipigwa tingi. Kucheza mei ni waiza kusiaga maindi. Ni cross ni kutandazi ya msalaba. Flat tandaza. Matendo hakuna mjadala. Kilpanga ngaki pharmacy mejaza mada. Watu neke na radokyo na mbanga na deku nga. Na kill pressure nkani kona puncture. Kaza belt juu ya chuma sisaka diaper. Nilisha wa isia mapema hauma viper. Kusukuma gunga pia ni kugrind. Grinder kawezi akio mechi na noa. Siezi kughost na dipombo na unagoa goa. Kisa tunaeza kuchaina bado na kuwakoa. Takojoa ukijaribu kuroroa. Nikipindi jujicha liruka na ngito kwa balkon. Sisi holy ground isi hulie nje isando. Tuengizi mkebe si kwa box ama carton. Sako ya east youth wako picked random. Siko picked na badoko na machungu na mimi. Juni wa pili pili silete huku ma feelings.
Siki 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 wa mwini.
Oh my gosh.
Wakiuliza nini miufanya mingiteba.
What's up good people? It's your girl Ivy. You are listening to Gangetone Radio.